gorgal
ladde gada beji de hande mairie kan hawji filla mayre hawtidade ministere kawjiɗo domo ladde e jaayi jooɗa haale waɗama caka amin ko watta neɗɗo fuu anda ko waɗa e ko heɗa hemmum nder hawju denako eko wurna ladde den porjeegom indiraɗo corridor joɗɗinama nder cakantarare den ko watta himɓe cakantarare den e filiɓe ladde de enden fuu juuɗem en tawe nder golle ɗen wakkati dabaji ɗin enden gaddano min adi eko gartato hano himɓe kawjotoɓe dabaji ɗi enden himɓeɓe enden ni no jiilodo golloɓe porje on enden nder ladde den gam kamɓe ɓuuri andude ladde de enden tireji ɗin du wakkati gaddano min adi himɓe ɗiɗo gom min ɓeydi he mabɓe gam jama are amin nde enden ni faama ko golle ɗe enden ni golle kawtaɗeno golloɓe porje ɓen enden kamɓe janggi kamɓe jogi andal no waɗe ko ladde de enden ni e dabaji muɗum gaɗa burna mu en no woɗiri wallirde himɓeɓe enden ko watta ni ladde de enden wilita wuura ɗum woni golle keɗaɗe e jama are cakantarare de enden
lohangal gal hannen semme mum ɓutiri nder cakantarare dennanoen
lohaki abada andanokiki enden nder cakantarare de enden hannden ni eɗen mbawi mbi ko ɓutiri lohaki iri kesigon kan himɓe gonno gaɗa dabaji ɗin enden diwirte motoje na loore nangi lohaki kesal gal ɗu ni kandu no ɗon no ɓutira gam adol eko garde nder himɓe cakantarare de enden nafi sanne min joɗɗini du fa hannden komitiji gaɗoji sappo e go'o nder sire fuu woodi ladde to dabaji ɗi enden garta dura min mbi'i de himɓe sire de enden gi'i ko holnaki gon durwa kalanami daaba nanganga fuu no wuuri ladde adar bisinat e tanu jaɓe wadde ɗo enden gada beji waɗan kile nayyi ko dabaji no ƴuwde ladde ton enden adar bisinat gadde ɗo enden to amin tanutu du ɗum waɗi laabi ɗiɗi ɗuɗal dabaji gaddaɗe ɗi du fuu lelli non balɗe ɗe ni de eɗen miccito bisugoɗon nangama ton enden maraɗi lelli keɓa nder bisu o enden min ummini du fa hannden loore yeehi jaɓoyi lelli ɗi enden waddi ɗo enden de daaba gon min nani fiyama watay na tawama nawnake no fukki demin kalanama mairie amin hokkan ceede essence watte daaba ga enden adowe wadde ɗo enden gadabeji miɗen ballira de gonga fodde sembe amin bani seɗɗa non.